vijana bado bado na wewe.
Unaifanya ukijaribu sio umekosa maazimio. Nani ya kuchune masikio? Vile naifanya uneza tell na imanya. Bumbi na timua inatafua vitumbua. Mjini ya tupimi vifua. Usigonjeke wivu haina cure. Vile naifanya uneza tell na imanya.
Oh yeah, naona how it appears. By the look of things neza dhani we appears. Sote tuko out tuna cheers. I toast to my wings wow na toast no who hide from your fears. Tip tip na sabu kweli na this beat. Kaino mizo uneza paka ego deep hit. Tonane kando kama mission ni discreet. Ukiran your mouth na run history.
Wenu katengumu na chai ni mimi. Venom na speed tadi wa chawi wa mini. Sezi suko nywele ni na punchlines mingi. Funikuwa na dini mina lead wa umini. Si wa own any, sijai wa bono penny. Sifanyi kasi pendi, mini goat. Kwenye top 10 views muna buy wengi. Ngoma haziendi, that's a lot.
Unaifanya ukijaribu sio umekosa maazimio. Nani ya kuchune masikio? Vile naifanya uneza tell na imanya.
Bumbi na timua inatafua vitumbua. Mjini ya tupimi vifua. Usigonjeke wivu haina cure.
Vile naifanya uneza tell na imanya.
Story si za java, skuzi uoka.
Kanaifinya leta plata, watoshi mboka.
Cucumber fresh nafanya toti ya nanyongwa. Nikikubless nikasanamu tachonga.
I've seen it all so I'm not cynical. Nikisema from here tupatane pinnacle. I say so mkathani ni mandom. Saimi ni headliner na peana platform.
Platform dona peana on my way to the summit. Sezi wekwa behind bars nina bars. Nige wizi certified lyrical bandit. Catching up imwakata.
Mekatwa miguwa mwezi stand on business.
Choni kikuu mafunzo beni na fuu. Barafu haiwezi chill karibu na moto this great.
Wana melt,
wana melt.
Unaifanya ukijaribu sio umekosa maazimio. Nani ya kuchune masikio?
Vile naifanya uneza tell na imanya. Bumbi na timua inatafua vitumbua. Mjini ya tupimi vifua. Usigonjeke wivu haina cure.
Vile naifanya uneza tell na imanya. Vile naifanya uneza tell na imanya.